SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Erida madaxweynihi waddanka Iiraan Ibrahim Raisi ayaa waxa ay dhalisay dareemaha kala duwan oo caalamku ay ka bixiyeen. Dadka deegaanka ayaa walaac iyagu ka muujiyey in arrintani waddanka Iiraan ay hoos dhigto cadowga waddanka Iiraan, iyadoo laakiin dhinacyada qaarkood ay rajooyin ka muujinayaan mustaqbalka. Iiraan ayaa baadhitaan bilaabaysa ay baadhayso dhacdadan madaxweynaha diyaaraddii uu watay sababtay in ay dhacdo halkaana ay ku dhintaan dadkii la socday oo madaxweynuhu u horeeyo. Hogaamiyaha 63-da jira ee madaxweynaha waddanka Iiraan ee u geeriyooday burburka diyaaraddii helikobterka ahayd ee uu la socday ayaa haatan sida muuqata ilaa iyo amminkan waxa ay ahayd cimilada oo aad u xumayd, goobtuna ay buuraley ahayd goob daris la'ah waddanka Azerbaijan 19-kii bisha May aynu ku jirno. Burburka diyaaradda ayaa waxaa la helay aroorya hore oo Isniintii taariikh 20-bisha May, iyadoo habeenkii oo dhan baadhitaana la waday. Madaxweynaha ku geeriyooday burburkaasi diyaaradda 6 qof oo kale ayaa la saarnayd, oo uu ka mid ahaa wasiirkiisa arrimaha dibadda Xuseen Amiir Cabdulahyaan. Kulan golaha sare ee waddanka Iiraan uu yeeshay ayaa lagu go'aamiyey madaxweyne ku-xigeenka waddanka Iiraan Moxamed Mukhbir in uu si hayaha jagada madaxweynaha noqdo, iyadoo 5 berina loo asteeyey baroordiiqa dhibaatadaasi ku habsatay waddanka Iiraan. Mas-uul hadlaya ayaa wuxuu yidhi,
in hadise sangine baray hamee mo.
This is a serious incident for all of us. It is sad and upsetting, but in the interests of country and our people, we won't have any disruption. The country
waa dhacdad ugu adag dhammaanteen, waana mid aad murugo iyo caloolyo u keentay, balse danaha waddanka iyo dadkaba ma ay noqon doonto middani mid na hor istaagta. Waddanku horay ayuu ugu sii socon doonaa maamulkiisan haatan jira. Qof kastana waa in uu sii wadaa kaalintiisii, inkastoo dhibaatadani ay jirto. Mana noqonayso dhibaatadan aadka u foosha xuni in ay nagu hor istaagto si maamulka iyo hogaaminta waddanka. Mr. Mukhbir, oo isagu ahaa madaxweyne ku-xigeenka waddanka, ayaa jagada madaxweynaha sii hayn doona halka Cali Baaqir Kani uu isaguna wasiirka arrimaha dibadda booskiisa sii hayn doono ilaa iyo maalinka doorashooyinka loo asteeyey ee 28-da bisha Juun. Geerida madaxweyne Raisi ayaa imanaysa waqti gobolka ay ka jiraan xasaasiyadu aad u waaweyn oo dhanka siyaasadda ah, iyadoo taasna ay keeni karto faraqa dhanka awoodda waddankaasi Iiraan oo keliya aan noqonaynin madaxweynenimada, balse sidoo kaleete saamayn doonta hogaamiyaha sare ee murshidka loo yaqaana ee waddanka Iiraan. Dadka degan caasimadda waddankaasi Tahraan ayaa waxa ay muujiyeen dareenkooda ku aadan dhacdadan markii lagu dhawaaqay geerida madaxweynaha. Dadka qaarkii ayaa aad u walaacsan, halka dadka qaarkoodna ay rajooyin muujinayaan. Mid hadlaya ayaa wuxuu yidhi, oo ka mid ah dadkaasi shacabka,
well, we are all sad about this news. He was a president of the people, and we lost a president who worked tirelessly for our nation. I am sure that the enemies will abuse this situation.
Dhammaanteen waan ka murugaysanahay warkaasi. Waxa uu ahaa madaxweynaha dadka shacabka ah, waana weynay madaxweynaha xagrashala'aanta shacabka ugu shaqeeyey. Waxaan hubaa, buu yidhi, in cadowgu uu isku day doono inuu ka faa'iidaysto middan. Warbixinada wararka haddaad fiirisa, buu yidhi, Israa'iil, Maraykanka iyo UK waxay soo muujinayaan xaqiiqadooda sidii ay u sameeyeen oo kale dhacdooyin fara badan oo waqti hore waddanka soo maray oo kale, waxaan hubaa in tan qaranka Iiraan ay ka dhigayso mid xoog badan. Dadka shacabka ee iyagu rajooyinka muujinaya mid ka mid oo hadlaya waxa uu yidhi, ma aan filayo inay nala soo gudboonaatay dhacdo gaara. Inkasta oo culaysyada dhanka cadowgu ay aad u sarreeyaan, balse waxaan rajaynayaa in tani aynan dhibaato nagu noqonaynin. Dhabahaantii tani waxba ma noqon doonto. Marka aad eegto ama aad ku xisaabtanto hogaamiyaalkeenna xigmadda leh ee qaaliga ah iyo hoggaankooda, waxaa na soo maray wax badan oo dhacdadan oo kaleeta ah wakhtiyadii la soo dhaafay. Tanina saan filayo ma sababi doonto wax dhibaata oo gaara. Shilkan ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayaan khilaafyada ka dhex jira Iiraan oo salka ku haya qalalaasooyinka siyaasadeed, mid bulsho iyo kuwa dhaqaaleba. Hogaamiyaalka diiniga ee Iiraan ayaa culaysyo haatan ay caalamku ka soo wajahayaan sababo la xidhiidha muranka ka jira barnaamijka nukliyeerka Iiraan iyo xidhiidhka dhanka ciidanka ee soo koraya ee u dhexeeya Iiraan iyo Ruushka tan iyo waqtiyadii dagaalka Ukraine uu bilowday. Sidoo kaleete, 7-dii bisha Oktoobar, markii Xamaas ay weerarka ku qaaday Israa'iil, Israa'iil ay marmarsiyo uga dhigatay Gaza inay weeraro arxandarra ah oo aan kala go'lahayn ay ilaa iyo haatan ku hayso, ayaa waxaa tani ay culays gelisay gobolka Bariga Dhexe. Iiraan iyo Israa'iil ayaa lafahaantoodu ayaa dagaal qabow isdhaafsanaya, iyagoo xataa ay gantaalla iyo diyaarada aan duuliyaal lahayn intaba isu adeegsadeen. Israa'iil iyo Maraykanka ayaa iyagu iska dheereeyeen inay lug ku leeyihiin dhacdadan burburka diyaaradda sababtay geerida madaxweynaha waddanka Iiraan. Xogayaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin ayaa waxa uu sheegay in waddankiisu uusan lug ku lahayn dhacdadan, isagoo hadlayana wuxuu yidhi,
The United States had no part to play in that crash, and so and that's a fact, plain and simple. Again, they have to conduct an investigation. Maraykanku wax lugu kuma lahayn
shilkan, taasina waa xaqiiqo cad oo shaki ku jirin. Marka leeyahay waa in ay ku dhaqaaqaan baaritaano si ay u ogaadaan sababaha shilkan keenay waxa uu yahay. Waxa ay noqon kartaa waxyaabo kala duwan sida cillad farsamo, qalad duuliye iyo wixii aad tiraahdaba. Iraaniya haatan waxay ku baaqday in baaritaano ay ka samayn doonto shilkaasi wixii sababay. Maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in laga codsaday in ay gacan ka geystaan baaritaanada waqtigii la baadhayay diyaaraddaasi burburkeeda, balse waxa uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Matthew Miller. Mas-uulkaasi ayaa sheegay in aynan wax tallaabo ah qaadin oo aynan gacan u fidinin Iiraan, iyadoo buu yidhi dhacdadani aynan waxba ka beddelaynin mowqifkayagii Iiraan ku saabsanaa oo ka mid ahaa cunaqabataynta. Golaha ammaanka qaranka ee Maraykanka nin u hadlay mas-uulkan u hadlay John Kirby ayaa waxa uu isagu si rasmi ah ugu tabiyey tacsi waddanka Iiraan, balse waxa uu raaciyey tani ma aha buu yidhi taageero la taageeraya madaxweynaha uu isagu ku tilmaamay mid gacmihiisa ay dhiig ku yaaleen. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi,
We're going to continue to stand with the Iranian people as they fight for their own civil rights as they should, and we're going to continue to hold Iran accountable.
Garab istaaga shacabka Iiraan ololahooda ay ugu jiraan inay hantaan xuquuqdooda rayidka ah, taasoo ah inay sameeyaan waxa aana wali ku sii soconaynaa, buu yidhi, inaan Iiraan kula xisaabtanno dhaqamadeeda aadka u qallafsan ee gobolka ay ka samaynayso, taasoo ilaa iyo maanta sii socota. Hogaamiyaalka adduunka ayaa iyaguna dhankooda tacsiyadaasi ka soo tabiyey. Afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa waxa uu yidhi sidan isagoo u hadlaya qaramada midoobay,
The Secretary General is saddened by the death of Sayed Ibrahim Raisi, the President of the Islamic Republic of Iran, and Hossein Amir Abdollahian, the Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, as well as their colleagues in the helicopter accident that took place yesterday on May 19th.
The Secretary General of Qaramada Midoobay ayaa ka murugsan geerida ku timid Sayid Ibrahim Raisi madaxweynaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran iyo Hussein Amir Abdullahian wasiirkii arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran sidoo kale tan buu yidhi asxaabtii helikopterka kula socotay markii ay dhacday 19-kii xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu u muujinayaa tacsidiisa qalbiga ka soo gooday qoysaska dadkaasi ay ka dhinteen sidoo kale tan dawladda ayuu u tacsiyeeyay iyo dadka Jamhuuriyadda Islaamiga Iran sidoo kale Bob Francis ayaa isaguna ka tacsiyeeyay arintan isagoo warqad qoraal ah uga tacsiyeeyay oo qaab diini ah u qoran iyagoo garab istaagaya dhibaatooyinkaasi ku habsatay waddankaasi Iran ayaa waddanka Pakistan waxa uu ku baaqay hal maalin oo baroor diiq ah oo waddankaasi laga sameynayo iyadoo lagu taageerayo waddanka Iran sidoo kale Lubnaan ayaa iyadu 3 maalmood oo baroor oy ah waddankaasi kaga baaqday taasoo ah taageerada waddanka Iran
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho